Please don't cry, baby. Kungani ukhala uma ngitshela ukuthi ngiyakuthanda. Please don't cry, ngiyazi bakhethile abanye kodwa mina, kodwa mina. I do, ngizokuthanda ngiyoze kukhala icilongo, cilongo okwekangaru.
Uzohlala esifubeni sami. Oh, oh, oh.